Kujero.
Kujero. K-Sound.
Baby, you kumbula, baby, wangi sembisa, baby, wewe mama. Baby, you kumbula, baby, wangi sembisa, baby, wewe mama.
Baby, you kumbula, baby, ngicela ubuye, wena ungezangilile, ngiyavuma ngonile, amakhaza angulele, phela wangisembisa, wazuzobuya, hey. Ngiyakhumbula lezi nsuku sezadlula, mina nawe sajabula, nalo thando luyakhula, nemizwa yami yakhuphuka, wangithembisa wathi uzobuya. Ngiyakhumbula
baby, ngiyakhumbula kimi wahamba uthi uzobuya. Lenti yangigqilaza njalo mina ngiphupha ngawe. Banye bathi soze wena wabuyela kimi, mina ngithanda wena noma abantu bengathini. Safunga sagomela uthando lwethu soprotect. Lenti siyangidla kukhupha amakhakhasi olwandle. Ngcono lethi namba khona sokwazi ukutholana. Lothando ngiyalikhumbula ngidlala abantu bengikhohlisa. Wahamba ungithembisile ukuthi uzobuyela kimi. Namanye ngisalindile angazi bodwa bengoneni. Cave isimali sakho masubhekela ngale. Baby mina ngikhumbula.
Baby ngikukhumbula, baby wangithembisa, baby wewe mama. Baby ngikukhumbula, baby wangithembisa, baby wewe mama. Baby ngikukhumbula, baby wangithembisa, baby wewe mama.
You come back, I've been waiting for you like a fool, yeah. Wage wang tanda na, wage wang bona na, yeah. Wage wang izwa na, wage wang feela na, yeah. My life now is just like high and low. Thank him tanda lo mtana wangenza so. I've been looking and searching and hoping for you, baby, oh yeah. Ingembezi zikuthagile, kade ngizama ngiphoqekile. Since wangishiya ngihlephukile, kade ngayibona ilento yakho, kodwa ngicela ubuye.
Amantombazana nenkinga ngempela, umuntu angahamba azobuya ngo-December. Lapho wakuthembisa uzobuya next term. Akusafokaseki ngiyadropa sekutheni. Esikoleni sabalaza akufokaseki. Mina ngawe dali yazi ukuthi ngihluphekile. Ngiziye umoya wami kokempesa ukuzihlakile. Mihla yonke dali mina hleli ngikhumbule. Ozohlala nami ngiyancenga cela ubuye. Nika mina i-call nale ngithokozile. Wo, cela ubuye. Eish, ngikhumbule.
Baby, ngikukhumbula, baby, wangithembisa, baby, wewe mama. Baby, ngikukhumbula, baby, wangithembisa, baby, wewe mama.